olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua whaailo mai ele pūlenga le nōwhuanga o whaatau le Westfield Bondi Junction. Le toe te talaino le nōwhuanga i le aso a tae au. Talumai le oso whainga lea na whaia e se tangata e whaao ngā inai seanga ese i le aso wharoi le taluai. O le te talaino le nōwhuanga e nā ona māna tunatu ma uru whale ai tangata na maari liupe e mānu nua o lātou a inga mai e pele i le nei oso whainga. Ai le o te talaina ni fale oloa mō ni wha ataunga. O le whaatonu o le nōwhuanga whaatau i Westfield Bondi Junction o Elliot Rusinoff.
The centre will open as a community reflection day. There will be no retail trade tomorrow. Instead, the centre will be open for members of the community to visit the centre, to walk through the centre and to pay their respects. There will be counselling services available on site in order to provide resources to all who need.
Le whaatonu o le Westfield Bondi Junction, Elliot Rusinoff. Ua wāla au le tū wangai o le pāle menetele, ina ia whaamālo sia whaala putopotonga o lo o ngafa ma le pui puinga o le atunuu. O le sui whaolioli o le tū wangai ima tā upu i le pui puinga o Andrew Hastie, mana ia tā ua i se telanoanga ma le ABC. Ua tatau i le pāle mia Anthony Albanese o na toe tōwhia le whaatonu sili o le ASIO ma le ASIS, Ile komiti le National Security Committee o le kāpeneta.
We are under immense pressure. People are scared. Anthony Albanese needs to send a few signals that he's serious about national security. He can start by restoring the Directors General of ASIS and ASIO to his National Security Committee of Cabinet. I think that's a huge oversight.
Le sui whaaolioli o le tūwangai i mata upu i le puipuinga Andrew Hastie. Ua wāla au le pālemi a Anthony Albanese i le tunuu, ina ia tausisi i le tō a file mū, ai o suesue ina i leo leo le whālavelave, na oso whaia ai e se taule a le atalavou ni tangata ai o tāpuai, i se malu malu i le pitunuu o Wakeley, i sini le a fiafi o le asonga fua taluai. Ua saisai e leo leo, se taule a le a e se fulma leono tausanga le matua, I lona whaonga ina o seanga ese i se oso whainga na manunu ai le whaifeau, Bishop Ba Murray Emmanuel, manisi o tangata tāpuai, i le malu malu o le ekalesia Christ the Good Shepherd Church i Wakefield. Na saunoa le palemia Anthony Albanese, e le e matua le talia ina i le atunuu, whainga sa wā wha'a penei.
There is no place for violence in our community. There is no place for violent extremism. We are a peace-loving nation. This is a time to unite, not divide as a community and as a country.
Le pālemia Anthony Albanese. Ua whaai ngoina e leo leo le New South Wales Police. Ma leo leo le malotele le AFP, atoa i le whaalaputuputonga su esuia le ASIO, o le neio su whainga, o se o sofa inga terorisi. Na whapena fo, yo na wha au popo iai, ma le lafonga le taitai o le tuwangai le pāle menetele, Peter Dutton.
As we know, violence of any form is not to be tolerated. I also want to make it very clear that an act of violence in a place of worship is completely unacceptable in our country. It doesn't matter.
Le taitai o le tuwangai, Peter Dutton. Na a waita e taiu e kalesia matalitonunga ese i se fonotanga ma le pāle mia se tete o New South Wales Premier Chris Minns, na lātou au moia whaatasi ai se whaamatalanga e whaatatau i le osofa inga terorisi i le falesā o le e kalesia Christ the Good Shepherd Church i Wakefield. O le isi tū, na matua whaiti o ina malosi le pāle mia se tete o New South Wales mata i taiu e kalesia, o tangata na muli ane o lātou wosofa ia leo leo ma le auwhai ngā luenga ta avale fale mai. Lea na matua whaalea ngai nai ta avalea leo leo ma maanunu ai ia nisi o leo leo i le New South Wales Police.
The work of the people at this meeting upholds what I think is the quiet strength and dignity which is common across all faiths and religions in New South Wales. And I think it's really important to note that most people, and let's be honest, the vast, vast majority of people that practice faith in New South Wales would certainly not have participated in any act of violence last night, but been absolutely appalled that somebody did.
Le Parlemi is the Attorney of New South Wales, Chris Minns. Na faalia fo ia le komisino leo leo I New South Wales, Karen Webb, se vaenga su su e faapitoa se strike force. E su su e ina leo so fainga o leo leo, ma le au fainga aluinga ta avale fale mai. E faia faatasi, ma la lato su su enga, o leo so fainga isu tonu o le fale saa.
Toi fia faafafonga I nisi tala faapea? Faafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.